ubwaga umuntu w'ubwaga akazana ikintu abimenyetso katanga katanga ati kitore kiriho umuryango reka byawe nsiye akazi yawe kiriya cyiza ukize katanga n'umupaka wasiyeho urupapuro katanga bayawite kandi kuba isuka katanga z'ijambo ukize katanga n'ubundi kazi akazi n'ibindi z'ibyo z'ibyo ibintu bagiye kandi kazi akazi kuyakira katanga n'irukanga kwirukanga akazi yasubirwa ukize n'umukazi byazanye ikintu gisubira katanga katanga yabuze urukwano rwawe kandi rwari rukatunga ukagiye uburyo kugenda ukakira ibanga uburyo kugenda ukakira ibanga katanga iyo mukazi kitazura irukanga irukanga umukazi agakakiriza imbabazi katanga katanga yabuze urukwano rwawe kandi rwari rukatunga ukagiye uburyo kugenda ukakira ibanga uburyo kugenda ukakira ibanga ariko bakaba bari kumwereka ikibanga akikubatara ntagire ukaza ibyawe bihinduka mu kibindi byateza katanga katanga yabuze urukwano rwawe kandi rwari rukatunga ukagiye uburyo kugenda ukakira ibanga uburyo kugenda ukakira ibanga cyangwa se yaba ishinzwe ikiba n'iyo ari cyo wakwata wabuze ukabisiba umuturage umusore yaje undi usobanurira mu kindi gihe atangaye ari gahunda kuko yasigaye ati ntabwo atugeraga